Waska Santa Muka, Agira Bobo Pesamia.
Yes,
Worldwide Music,
Young Chef.
Fin Pius Kuru Babuni Challenge.
Mbudi Killer Fina Marizout. Fekola Shama Planet, Fiaut. Fish Money Kesavu. Gonna post at the time when it drop. Yeah, no indicator. Dipamusebo, no indicator. Yeah, no indicator. Ndekondoka, no indicator.
Nalesha wapuna kari okupera.
Indicator.
Amekitani kwa mulo okupera.
Indicator.
Shamila nangu kulanga.
Indicator.
Konto kose.
Ondebo, no indicator.
Aru, aru. Ukoyo, oyo.
Churi kila vepo na afuaya. Shasha na ukshiri shomkaya. Jibika cho mkunga josaka. Shasha na kulula kuwa sekwa kuisaka. Nilati soyo na balu baka. Baiketi na muwa kaele na balu baka. Bete dani java vika popa singeshi. Meshi se mudala depo na musho kufele. Iko saini te kufuma ansa.
Kiongoni wa kai
mwena bosa bafi kansa.
Kiongoni
wa kai mwena bosa bafi kansa. Mamuza watabeshi mpenda.
Kiongoni
wa kai kaunti kufyo mpenda.
No indicator.
Mbudi kila fena marizout. Fekola shama planet fiaut. Fish money kesavu. Gonna post at the time when it jabu. Yeah, no indicator. Dipamusebo no indicator. Yeah, no indicator. Dekonzoka no indicator.
Ladies and gentlemen.
This is High Class Music. I'm so sweet in Aritira na yogeta. Signposts is a indicator. Kate, you're ya iwe. Government.
Super
Worldwide Music,
Sochi
Song,
Samson,
DJ.